smokemziki.com.
Hey. Ooh, baby. Ooh, baby. Nilijibana ilipati we bebe, ili mdaji usiende zako. Nikatangaza vita kwa magwiji madono mjini, wene tamaza kimwili tu bebe, wasilia vita kwa chie shombo. Na kume kukupenda kote kule bure, kachitu katoka na yule bebe. Heka heka zangu zote bure, ndio zito kapachika yule bebe. Sina ubaya nawe, sina chuki nawe, nilisha samea mekwisha. Sina ubaya nawe, sina chuki nawe, nilisha samea mekwisha. Niliamini penzi letu alitakuwa na ukomo, labda kwa kifo mpenzi. Dada una manyanyaso yamenipa kisomo, nimejifunza mpenzi, najitahidi kujisahaulisha, yapo si rahisi ila nitashinda. Sina ubaya nawe, sina chuki nawe, nilisha samea mekwisha. Sina ubaya nawe, sina chuki nawe, nilisha samea mekwisha. Choma yana tesa tesa sana mtima. Ooh baby, hey hey, I am a penzi penzi yana choma yana tesa tesa sana mtima.
Download kupitia smokemziki.com.